Shalele, ngicela ningivulele, vula ngingene, uthulubheke. Iyo khalingo mebumnandini, vulele ivolume please, vele solala ngo 6. Iyo khalingo mebumnandini, vulele ivolume please, vele solala ngo 6. Papa bantwana babi,
ngivutshwala, jwala, yeke ngibheke mina. Nyabuthanda ukumnandi.
Ngivutshwala, jwala, yeke ngibheke mina. Nyabuthanda ukumnandi.
Ngoba mangidakwa, dakwa, ngiphuza imali yami, yami, ngisebenzele, noma ingaphela,
ingaphela.
Ngoba mangidakwa, dakwa, ngiphuza imali yami, yami, ngisebenzele, noma ingaphela,
ingaphela.
Sina sitawa.